Exclusive to Zayd Hype Mag.
F7.
You can't boo. Nam
kan du kan kan kan.
Love on the club. Love on the club.
Listen. We live on a love for limo. All up on a kutini pishama uza kamba no. But I never used to hate. I used to act, you know. All up kutini pozemo osa linga niza kapenda na big fish. My issue yonza tenzo sova chepa bondi monga cheni quiz. Manjelelo ni yukosa na papata please. Nikatinge komonga mwe umacha ilako. Walisili ya sivapuno ni dumi nako. Makwesheni wapakisa nizo funa attention. Pena chinja kwesheni ndepi ufuna attention. Sindine quotation, elo kukali kusen. Hala pasi uganize new relation. Walungati kwesheni ya kosa funza kowa nzako. Wajawali teni na veveva masofa. Tu, unani choka mwaka ilisi ufuna lofa.
Forget about me.
When I lost you, I lost everything. What's left to do without anything? When I lost you, I lost everything. What's left to do without
anything? Kamwe uchi wanga, shino lelo ngwali mwena uchi wanga. Kamwe shivile ngwami na ukaneha na fundi kubatanga. Chamwa zangu kwa chele kuzeneka kupange bola mulimo sena wele. Na vazeva ile vose neva twivilile no. Ano jinangu na pungu wa musasu ngenjungu shakala kata. Numba na wese kangachiri kupala pata mupata pata. Kuli ya mini palanga kaweti kuhita na ungu tambilanga ka ha twita. Numba na wese kangachiri na maji wakulikwita. Yami kungwa pilenge vaze watondelenga wakupita. Yami kangwe shivile ngwani watondele muchema kumana kupita no. Yami zangikana eingwa cheleka hanguli twa minenga.
When I lost you, I lost everything. What's left to do without anything? When I lost you, I lost everything. What's left to do without anything?
Sani lava anga ngale witine sipali wonse vajavali teni. So chamwaza angu nkwechele, chamwaza ungwechele. Nguli za chilenga jose nebingwa kutonda kuhambaka nangu kwenyeke. Ayobe ungwenyeke, duo sena kanda kuhanjika monumba kuhinyika.
Yeah.
Young noise boy. Eji china pucha malunga. Nayo no nayo vena ya miti wose na tulihamwe. Tu malunga ga.
Exclusive to Zayd Hype Mag.